ikiganiro heza tubahaye ikaze. Uyu ni wa mwanya musanzwe mukurikiraho ikiganiro heza mutegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda, mukaba mugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM. Muri studio uyu munsi muri kumwe n'umwanyi wanyu Olivier Isatibasumba. Nyuma y'ikiganiro dureka kubagezaho cyavugaga ku kwihangira umurimo mu rubyiruko, mukaba mwaragitanzeho ibitekerezo byinshi bitandukanye, twifuje kugaruka kuri insanganyamatsiko. Uyu munsi turasubira mu karere ka Gasabo, aho tuza kuganira n'urubyiruko twasanze rwicariye ku muhanda nanone, aho ruvuga ko nta kazi rufite, rukaba rutabaza leta ngo ibashe kubashakira icyo bakora. Nyamara ariko uru rubyiruko n'amahirwe bafite nta gahunda bafite yo kuyabyaza umusaruro. Turaza kandi kugaruka kuri gahunda yo gufasha abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye kwimenyereza umwuga bakurikije ibyo biga mu ishuri. Aha turaza kumva icyo abarezi babivugaho, ndetse tuze kumva uburyo iyi gahunda ije kunganira ibyo Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga yateguye mu guhanga umurimo. Muri iki kiganiro kandi turaza no kumva abajene bo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana, aho bavuga ko nta gusuzugura akazi. Abakunzi bacu rero ntimujye kurenyakira amajwi zanyu, kuko turaza kubagezaho bumwe mu butumwa bw'abatwandikiye, ndetse tuze no kumva ibyo Yvette Musabye Mayor yateguriye muri hirya no hino y'uyu munsi. Reka dutangire ikiganiro cyacu dukurikira abajene bo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Bumbogo, aho umwe muri abajene twasanze bicaye ku muhanda avuga ko bakeneye ubufasha bwa leta kugira ngo babashe kubona icyo bakora, nyamara n'amahirwe y'ibikorwa remezo bafite ntabwo barabasha kuyabyaza umusaruro. Ibindi reka tubyumve mu nkuru ya Jean Baptiste Ndayiragije.
Ntabwo wajya mu isatire nk'iyi y'ingungu ubone waba hashyushye, ahubwo urabona ko n'intangaha urabona nta kikindi urumva. Reba nk'ubu wajya ngo sinzi ibyo tuba turimo ahubwo, ariko nk'ubu ngira icyo navuga, nasaba nk'ubuyobozi wo hejuru, icyo nzi cyo ni uko badusaba, wenda nkatwe urabona dufite ingufu, mbega urabona ni abasore pe bafite icyo bakora, ariko nk'ubu babonye nk'akazi none se nk'ibyo twagakoze, reba nk'izo nzu bari kuzihirika twagakoze mu buyedi urumva. Reba iyi no guhinga ntabwo ni nk'aho barangije guhinga, ubu twahingaga wenda n'ibishyimbo ubu barangije, ariko nk'ubu ngubu nk'izi mbaraga zose ziteranyije hamwe zikabona nk'akazi, urabona ko iki gikorwa cya leta cyagenda. Ega imbaraga z'abasore zikora burya n'igihugu gikora iki gitera n'imbere, ariko ntabwo wavuga ngo baricara n'icyumweru cyose badakora uvuge ngo n'igihugu kizatera imbere. Mbese wavuga ngo bumva gukuyireba urabona ngo tugumye gucya urabona ari uko yatera imbere,
ntabwo yatera imbere. Ariko n'ubundi bavuga ko u Rwanda ruzubakwa n'amaboko y'abana barwo, kandi namwe muvuze ko mufite imbaraga,
dufite
imbaraga zo gukora nta kibazo mubuze. None se mwe kuki mudashobora kwishyira hamwe umwe mwashaka ikintu cyo gukora gishobora kuba cyabateza imbere?
Kwishyira hamwe ntawe ubyanze, nk'ubu haje nk'umushoramari hano akavuga ati wenda hano umashize igikorwa ni ukuvuga ngo ntawasigaye, kandi mu gihe tugiye gukora n'abana bacu basigaye mu rugo babona icyo kurya, n'abagore bakabona icyo kurya, natwe n'uwo twukorera nawe akaba ateza igihugu iki imbere, natwe tukaba duteza kuko igikorwa niba gishize hano mwo muri Bumbogo ni ukuvuga ngo Bumbogo bavuga ni nk'uko ubona amazi yageze muri Bumbogo, ubundi twavomaga epfiriya mu bishanga, ariko ubu ngubu batuzaniye amazi ubu turavuga ati Bumbogo ni tayari, nubwo haza n'umukire yashora imari avuga ati hariya wenda kakufite nk'uruganda, akavuga ati uruganda kubera ndushize hano hari amazi ari hafi amashanyarazi ari hafi urumva, ariko nk'ubu hajemo nk'ibindi bikorwa rwose n'abo basaba bakabona inuza imirimo rwose twakora iki, ntabwo wadusanga hano twatwiteje imbere ugasanga dukeye urabizi aho agafaranga kari n'umuntu abakeye cyane.
Ariko rero akenshi ahandi mu byaro usanga bafite ikibazo cy'uko bavuga ko nta mazi bagira, nta muriro, nta mashanyarazi bagira, ariko mwebwe ibi byose hano ndabona bihari.
Nonese
mwebwe nk'abajene ni gute mushaka kubyaza umusaruro aya mahirwe mufite hano kugira ngo mwe mwabasha kwiteza imbere?
Aya mahirwe twakayabyaje umusaruro, ariko ntuze ngaho ndebe ubu ushatse wowe ujya kuyogoshisha wahabona, ariko kubera ubushobozi bw'amafaranga kuko ureba naho wajya gukura amafaranga ukabura wayavana he? Nase nzajya gukorera 1000 icyo umuntu yamaye nk'ubu mvuye mu musiri yabama igihumbi ubuse igihumbi nzajya kugishora kugivuga ngo ndajya gucuruza mu rugo ngikize wafata igihumbi ukagishora hano
bivuga ko ubushobozi bw'urubyiruko hano bukiri buke
ubushobozi buracyari bukeya cyane cyane buracyari hasi ariko ku kereke iki yagafaranga ntawe kava ntawe uvuga ngo amafaranga wenda tuvuga duhengara hava ntawe mu mabuye kandi mu mabuye naho urumva ko ni nko gukorera ubuntu urumva
hano se hari aho bita inzego z'urubyiruko zihagarariye mwebwe inyungu z'urubyiruko nk'abajene ibyo bibazo se murabibagezaho cyangwa nabo baricara nta kintu
mu nama tujyayo nko mu miganda hakaba inama cy'ibyose ariko tukavuga ibibazo byacu ariko ukabona ko ntawe wakuri hano se bakubwira ngo nimba ushaka kujya ngo wagufashe ngo umanze werekane umushinga uzerekane umushinga se utagira n'akazi udafite naho kuri n'igihumbi se naho rero urumva rero nta mbega nta ngufu nazo
ntazo mwe mu gihe umuganda bakabwira gutyo ngo mwerekane imishe ntago mubabwira ko ibyo bintu mutabishobora bidashoboka ahubwo icyo mukeneye ari ubushobozi bwo kugira ngo mubashe kwizamura
neze nubwo wanabivuga nabo baba bakureba kuko abayobozi tuba duturanye abayobozi tuba turi kumwe neze ubwo bazi ko utuye hano nta munsi y'urugugira ntacyo bikubitiraho wende uri n'umucumbitsi waje gushaka amafaranga nicyo gihumbi urakibona mu minsi itanu urumva nubwo waye n'akazi harakaguha ku munsi umwe ubwo nyine nimba ubonye ayo 500 cyangwa igihumbi ukaba uyajyanye mu bugari hariya 200 ukaguramo n'ubwo bunyobwa ubwo bikaba birarangiye ubwo ukazategereza icy'Imana izakora ikizakora
nubwo abajene ariko bavuga ko nta kintu bafite cyo gukora abajene bo mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramana bo bavuga ko nta gusuzugura akazi ikibaraje inshinga ngo nuko akazi kose ari agatunze nyirako
gusuzugura akazi ni bimwe mu biranga bamwe mu rubyiruko aho usanga bavuga ko hari imirimo batakora kuko isuzuguritse cyangwa se ugasanga bavuga ko hagize usanga bayikora yabaseka uko gusuzugura akazi bikaba ari kimwe mu bituma umubare w'abatagira akazi ugenda wiyongera ku mugabane wa Afurika. Uko gusuzugura akazi ariko hari bamwe mu bajene batajya babikozwa. Abo twaganiriye ni abatuye mu mudugudu wa Nyarugenge, akagari ka Gitinsi, umurenge wa Bweramana aho mu karere ka Ruhango. Aba bajene bakaba bariyemeje kutagira akazi na kamwe basuzugura kuko usanga bagira bati akazi ni agatunze nyirako. Twumve ibitekerezo bitandukanye by'abo bajene.
Banyita Mugisha Emmanuel, yewe nkora umwuga wo kogosha. N'ukundi bimeze nyine uratekereza ikintu cya kugira akamaro burya abantu nibatekereza kimwe. Ko hari abandi batipe nabo bafite amasaro nyine nanjye natangiye kuyishinga aribo ndebeyeho bambwira ubwiza bwayo. Icyo kintu kimaze kungezaho maze kwiguramo inkebye kandi ukabona bigenda nta kibazo n'inzu ukayishyura ukwezi kwashira ukabona nari n'ikintu neganya ni ugushaka gategori kuko nanjye maze kubona provisoire.
Nanjye nitwa Niyomugabo Manuel, abandi umunyonzi ushize nk'imyaka 3 inonga ngenda bikunda cyane bigira amafaranga ubemo ihene nke.
Imana iraguhateje njyewe ndanyonga uburyo mbonamo akazi nkora mbona nta kibazo n'igihe nka Mariyamu. Ikintu maze kugera ni uko maze kugura ahantu na isambu nabuze ngewe hari hakurya iwacu no kugura amatungo ndayagura. Ntabwo mba numva najya gusa mu 100-200 gutyo mba numva ntuje nshyira mu muryango 400 yanjye ku munsi nkataha.
Nitwa Mushimimana, njyewe nahisemo kwiga kwa Afurika usibye ko ntarabikora ariko ndenda kuzabikora kuko ntangiye no kubimenya. Gusa nababwira yuko kubaho nta mwuga ari byo bituma urubyiruko rugira ikibazo wenda rukaba rwagana mu bishuko kubera ko rwifujije ikintu runaka rutabasha kukigurira. Nabashishikariza kuba bareba umwuga uwo babasha kuba bakora bakawukora kugira ngo ahazaza hazabe heza.
Njye Ndayimana Etienne, urabona ko usanze mpagasa ni gupagasa ndi guhinga kanakazi baba bampaye kugufata ibiraka cyo kamara no kuvuga ngo nk'utubazo mfite mu rugo twaba twa mitiweli cyangwa se nko kwambika abana no kubahahira gusa. Ubundi akazi kose uhaye agaciro karagutunga. Naguha nk'urugero, ubu naje no ku itariki 2 suku kwezi kwa mbele. Ariko kugeza kuri uyu munsi ndibaza amaze gukora nk'ibihumbi 2027.
Akazi akariko kose ukoze ugafitanye ugafitiye ububasha cyangwa se nako ugahaye ingufu zawe n'ibitekerezo kakugirira akamaro. Hari nk'abo njya mbonana mu mujyi babyuka bicaye gutyo bazerera gutyo, akenshi ubona ko nta nyungu bibafitiye, kandi ugasanga mu kanya nibo bari gusabiriza cyangwa se bagatera n'ingu bajya kwiba.
Nyuma yo kumva ibitekerezo by'urubyiruko rwo mu Ruhango, wowe uduteze amatwi, haba ari akazi wawe ubona ugasanga gasuzuguritse, byaba biterwa n'iki? Twoherereze igitekerezo cyawe.
Ku bakunzi bacu mwadusabye ko twabagezaho zimwe mu zindi ndirimbo z'umuhanzi Tuyisenge Jean de Dieu. Uyu munsi twabahitiyemo iyitwa Akimuhana. Uyu muhanzi muri iyi ndirimbo akaba yarashishikarizaga buri munyarwanda wese guha akazi umwanya ndetse no kugaha agaciro.
Kimwana kazi mburi sewe,
Nyuma ya Tuyisenge Jean de Dieu reka tugaruke mu kiganiro cyacu nyirizina. Nyamara nubwo abajene bamwe bavuga ko ntacyo bafite cyo gukora, abandi bakavuga ko nta gusuzugura akazi, Minisiteri y'Uburezi yo yatangije gahunda yo gufasha abana biga mu mashuri yisumbuye gutangira kwimenyereza umwuga hakiri kare. Iyi gahunda yo kwimenyereza umwuga stage mu rurimi rw'Igifaransa bikaba izafasha abana gufunguka no kureba kure. Ibi kandi bikaba bizakemura ibibazo by'abana barangiza amashuri yisumbuye bakicara bategereje ko hari uwabaha akazi. Ni mu nkuru nanone ya mugenzi wacu Jean Baptiste Ndayiragije.
Iyi gahunda yo gufasha abana kwimenyereza akazi hakiri kare bishingiye ku byo biga mu mashuri yisumbuye ngo izagira akamaro kanini ku banyeshuri. Ibi ngo bikaba bizafasha kurangiza amashuri yisumbuye bashobora gushyira mu ngiro ibyo bize. Twaganiriye n'umwarimu wigisha isomo ry'ibijyanye no kwihangira umurimo, maze atubwira uko icyo abona iyi gahunda ije kunganira isomo asanzwe atanga mu kigo cya Fawe Girls School. Twumve n'iy'ibisawuru.
Icyo nabonye cyo ni uko mu rwego rwo kugabanya ubushomeri, ukurikije n'ibyo twabonye hano, ni uko abana bazagerageza kumenya aho bashaka internship, stage. Ikindi nanone ni uko bazagerageza kuba bashaka bamenya ibintu abantu bakeneye none muri ya stage nibamara kuyisoza, bikaba byabafasha kuba bakihangira imirimo bitewe n'uko bamenye aho akazi cyangwa imirimo bifuza gukora iri. Kubera ko muri iyi minsi ikigero cy'ubushomeri kiri hejuru cyane, akaba ari nayo mpamvu Leta y'u Rwanda yagerageje kuzana iri somo bita ryo kwihangira imirimo. So hakaba nubwo abana baryigaga ariko ntago bageragezaga kujya mu bikorwa. Ibi rero bikaba byabafasha, bizabafasha kuba bakiri ku ntebe y'ishuri, kuba bajya mu bikorwa bakagerageza kureba ese hanze bimeze gute, ese business zikenewe n'izihe, ese twakora iki, ese twabona stage. Kubera ko mu rwego rwo kugira ngo bibafashe no kudevelopa, kuzamura imyumvire yabo n'uburyo naho bashaka akazi n'uburyo bakora tukakazi.
Usibye abarimu n'umuyobozi ushinzwe uburezi n'amashuri y'imyuga ku rwego rw'akarere ka Gasabo arunga mujyana y'ibizi, kuri we ngo bizanafasha abanyeshuri gufunguka mu bitekerezo no kureba kure. Uyu ni Madame Wase Adelphine.
Iki gikorwa cyo kwigisha cyo gusaba ko abana bashobora kuba bagenda kwiga ibintu barimo biga bakajya kubyiga aho babikorera, ndumva ari ikintu cyiza cyane kuko kizafasha abana kugira ouverture, mbese bazatangira kugira ibitekerezo bifungutse ku buryo bashobora gutekereza kwihangira imirimo. Kuko hari ibintu muri aya mahugurwa mwumvise ko barimo bigisha ibintu bijyanye n'ukuntu n'ibikorwa bikorwa muri buri kintu, kuko abana ntago baba babizi. Ariko umwana najya hahandi akabona ibyo bikorwa bikorwa, azamenya ati muri ibi bikorwa nanjye nshobora guhita mwiki, kandi azamenya n'ibirimo byose avuga ati kuko mbizi kandi nshobora kuba nakora iki ngiki. Ofira mzirike azaba ari kujyayo ashobora nawe kuzabyikorera, noneho yabyikorera akaba yakwihimbira umurimo, noneho bikamufasha mu buzima atagombye gutegereza ko ajya gusaba akazi.
Ibi kandi biraza byunganira gahunda ya Minisiteri y'Urubyiruko n'Ikoranabuhanga. Iyi gahunda ikaba ari iyo gukomeza guhanga imirimo myinshi idashingiye ku buhinzi. Uyu ni Minisitiri Philbert Nsengimana.
Icyo tugamije nk'igihugu ni ukuva ku hafi 100,000 by'imirimo buri mwaka idashingiye ku buhinzi kugeza ku 200,000 gukuba kabiri, tukazagera mu 18 twarakubyeka. Urumva rero icyo tugiye kongera imbaraga ni ugukangura urubyiruko ngo amahirwe azabasekera, ariko namwe bisaba ko mugomba kuba mugize gute mwiteguye.
Iyi gahunda ije nyuma y'uko abakoresha binubiraga ko ku isoko y'umurimo nta bakozi baza akazi bahaboneka, yaba barangije amashuri yisumbuye cyangwa za kaminuza. Abikurikiranira hafi bakaba babona ko iyi gahunda ishyizweho imbaraga iki kibazo cyagenda kibonerwa igisubizo. Ngo ibi ariko bikaba byarushaho kuba byiza n'abiga muri za kaminuza bagiye bakurikiranwa bihagije mu gihe bari mu kwimenyereza akazi, ibyo bita stage mu Gifaransa.
Jean Baptiste arakoze cyane kuri iyi nkuru. Ku bakomeje kudutega amatwi, umuhanzi na Sony reka akomeze abasusurutse.
Sinibona mahwemo, sinibona ibitose,
ubu tukaba tugize mu kanya twahariye hirya no hino muri hirya no hino y'uyu munsi tukaba tugiye kuvuga ku buzima bw'imyororokere. Ivete Musabye Maria nicyo duteguriye muri gahunda.
Muri hirya no hino y'uyu munsi tugiye kuvuga mu ncama cy'ibijyanye n'imihango y'abakobwa. Ese kuki abakobwa batangira kujya mu mihango iyo bakuze? Kujya mu mihango ni ikimenyetso cya mbere cyerekana ko umukobwa yatangiye gukura. Abakobwa bagira imihango ya mbere hagati y'imyaka 8 na 18. Kugira imihango bwa mbere bikaba bitavuga ko umukobwa agomba gukora imibonano mpuzabitsina nk'uko bamwe bajya babibeshwa, kuko bashobora kuhahurira n'ingorane zo gusama kandi batabiteganyaga. Iyo umukobwa agitangira kujya mu mihango, ibihe bye birahindagurika, ariko nyuma y'igihe gito akajya yibona buri kwezi. Ukwezi k'umukobwa kugira iminsi 28, ariko hari abakobwa bagira ukwezi kuri hasi cyangwa hejuru y'iminsi 28. Igihe rero cy'ukwezi k'umukobwa kigomba kuba hagati y'iminsi 21 na 35. Umunsi wa mbere w'imihango niwo munsi wa mbere w'ukwezi kwe. Iyo imihango irangiye, intanga ngo rimwe itangira gukurira muri umwe mu miriro ya ntanga, umurana ukitegura kwakira iki. Hagati y'iminsi 11 na 14, intanga ngo rimwe iva mu muriro ya ntanga ikanyura mu miyoboro ntanga ijya mu mura. Umugore rero asama intanga ngo yahuye n'intanga ngabo mu miyoboro ntanga. Ibi bishoboka iyo umugore yahuye n'umugabo mbere cyangwa uwo munsi intanga ngo yiteguye. Iyo ntafatisha ntanga ribayeho, intanga ngo rirapfa ikamanukana n'amaraso bigasohokera mu nda ibyara. Niyo mpamvu y'ayo maraso. Iyo umukobwa yabonanye n'umuhungu hakaba yifatisha ntanga, imihango irahagarara, akaba aricyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko umukobwa yasamye. Abakobwa benshi bagira ibihe bihindagurika mu ntangiriro. Umukobwa rero nutaba n'imihango yawe utarabonanye n'umuhungu, ntuzahangayika bibaho kuko ushobora kuba utarakura neza. Nyamara kandi niba ubuze imihango bikagutera ubwoba, ihutire kujya kwa muganga.
Ivete arakoze cyane kuri ibi yadukusanyirije ku bijyanye n'ukwezi k'umukobwa cyangwa se ukwezi k'umugore. Kuba afite ibyo mushaka gusangiza bagenzi banyu, tubahaye karibu. Mu kuduha ibitekerezo byanyu mushobora kuzifashisha adrese Ivete Musabye Maria agiye gukomeza abagezaho nyuma y'ubu butumwa bw'abatwandikiye.
Reka nanjye mbasuhuze bakunzi b'ikiganiro heza. Tugeze muri wa mwanya tubagezaho ubutumwa muba mwaratwoherereje. Ububimbiri ubundi ni ubwa Patrick wo mu karere ka Gasabo, umurenge wa Jabana, ahatangira dusuhuza anadushimira ku biganiro byacu byiza. Ati umurimo ni imwe mu nzira izadufasha kuva mu bukene, ariko mujye munatubahiriza abayobozi bacu icyo baduteganyiriza muri urwo rugamba rutoroshye, cyane cyane ku badafite ubushobozi, ubwo ndavuga amafaranga y'igishoro. Tugeze ku bwa Sekanabiri Defense, akarere ka Gasabo, umurenge wa Bumbogo, mu kagari ka Mvuzo. Ati mbanje kubashimira ku bw'ibiganiro byiza mutugezaho. Ati nibyo koko urubyiruko rw'ina nta kazi rufite, ariko ngakimuhana kazi imvura ihise. Ntibyagakwiriye ko birirwa bicaye ku muhanda ngo bategereje uzabatera inkunga, nabo ubwabo bishyize hamwe bagahanga umurimo byabahira, maze n'uwaza kubatera inkunga akabona hahera. Manzi MSZR nawe akaba ari umunyeshuri mu kigo cy'amashuri abanza cya Remera Protestant. Ati muraho bakuru bacu mudufasha kumenya uburyo twakiga, ariko dutekereza no kwihangira umurimo. Ati iyo gahunda ni nziza cyane, ariko natwe nk'abo mu mashuri abanza leta izadutekerezaho kuri iryo somo ryo kwihangira umurimo. Ati reka umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto, kuko azarinda asaza atarayivamo. Murakoze. Ubutumwa bwacu bw'uyu munsi reka tubusoreze ku bwa Etienne uri mu karere ka Bugesera. Atangira ati heza muraho. Ntimwumva umunyarwanda abivuze ukuri ngo aharima ikiri mu nda. Umuhanzi abishimangira avuga ko kuba uriho nicyo gishoro, niyo mpamvu nta mujene wakavuze ko yabuze igishoro cyo gutangiza business yiwe kandi ariho. Iyo gahunda ya IDC ni nziza ku rubyiruko. Reka rero tunababwire ko abashaka kuduha ibitekerezo mwese tubahaye ikaze. Adresse mwakifashisha, email yacu ni heza cyane @yahoo.fr. Naho kuri Facebook dukoresha heza program. Abakoresha telefone mwatwohereza ubutumwa kuri nimero umunani umunani mirongo itanu na karindwi mirongo itatu n'icyenda mirongo itanu na rimwe ku bakoresha umurongo wa MTN, naho abakoresha umurongo wa Tigo ni zeru karindwi kabiri kabiri makumyabiri na rimwe mirongo itanu na gatatu mirongo inani na karindwi.
Ivete, turamushimiye cyane kuri ubutumwa yadukusanyirije. Tukaba tunashima cyane mwese mudahwema kuduha ibitekerezo ku kiganiro cyacu. Ikiganiro cy'uyu munsi rero na tugiye kugisoreza. Tubibutse ko gitegurwa na Forum de Jeunes Giramahoro, mukagikurikira kuri Radio Mudatenguha, Ijwi rya Amerika. Tubifurije rero gukomezwa kunogerwa na gahunda za Radio Mukunda, Ijwi rya Amerika. Muri studio mwari kumwe nanjye Olivier Isatibasumba.